Welcome to another episode.
Nimenyanya mbaya. Nilikuwa na kaivi macho.
Yeah, but yeah, leo nimevaa shati. Na bado ni halfway lakini nimevaa shati leo.
Ah, shout out.
Julia mwana kuja leo Zoza Nation, zoe nikafanya nini?
Zoza pod.
Oh. Zoze, I'll see you.
But tunazoza bado.
Mimi
ni kuzoza.
Zoza ni constant. That's the end goal.
That's the end goal.
Yeah.
Aya.
Ulikuwa prepared nini?
No, I'm relaxed. Nilikuwa tu najua nafaa kwa place.
Yeah.
All I need to just do nikikuja hiyo place nikuwe nafaa kuwa ready ku interact na watu wangu.
Ah, yeah, ndio kitu. Was period by the end of kitu tunafaa kufanya.
Sikizi nimekuingiza kwa Period Nation.
Hey, was keep see. Nilifanya hapo kwa comment nikatukana wewe acha na.
Unaniambia nini?
Yaani sasa ni yeye unyamaza.
Hey, but sikizi watu wana hate what?
Kama upendi hii podcast Finya next.
Mutu, how do you deal with that?
Unakana mahera. Sikisa kuna scrolling hivi juu. Next.
And next.
Aende akasikize next ya Butros.
Ndio hiyo sasa.
Kweli.
Eh, yeye ndo mwanja jipa mzee.
Yeye sasa mjiji wangu leo unaweza kunona wasemita, lakini wasetao wanaweza kuchukia, lakini wasetao ndo atakuwa louder than hata wase na inaenda na inaenda.
Ono na inaweza injini.
So wazo unaweza kufanya ukwe down. So ukiamua tu usisikize hata hizo comments zao. Ai. Imagine utaishi fiti.
Nice.
Ibona unaishi ngi soft as
you. Wajishabe.
Any opinion? Sindia sini point of view yangu. We jump. We jump. Utalala, tuta scroll na ujump. Na usubscribe. Kwanza uta forward kwa mabishu yako. Check if I
love. Jengi.
Check if I wanasema. Hizi ya 40,000 tumia watu ingine. That's how I'm getting another subscriber.
Acha tuweke context. Last time tulifanyanga video flani. Hii form ya kuchanga birthday.
Mm-hmm.
Entrance fee. Niambie, wewe, wewe. Ushe kwa group birthday. Mse na kuambia, it's my birthday. Kila mtu natuwa thaumbili.
Nimeko kwa birthday group, enye involve mse wa birthday. Enye nini mabeshto wake mamchangia.
Oh, mamchangia.
Mamchangia kama kwa hapo.
Ile ni yao na wa show.
Iyo yezi.
Mbaka mnaiki wa outfit.
Kwa hata
sile. Dress code.
Kwanza uniambia tibashia kuna fakuji nimeva white. Sikuji wale.
Before that, ile ndo ingi yo group.
Kuna entrance.
Tua za utatu. Ya kwanza hii group C ni registration.
Ya best yako.
Eh.
Ni kan best yako na mimi tutara tu kuingia kwa group.
Ni
na bado mtu present bado.
Na bado ni tena gift.
Na ni bring on
bottle. Na bado nguo.
Na bado hiyo.
Ah, kwenda huko.
Mimi kwa nini nilikuwa huko mkizaliwa?
Eh. Kuna demo kwa lija. Acha watu walija.
Na niggas.
Basi pe kwa wewe ulikuwa tupa gabasha alafu sio nakuja.
Exactly.
Let her present ni because anakupenda.
Exactly. Ile out of heart. Neza to hata thank you ni kupe ka birthday gifts. Lakini mimi nimekupea si wewe.
Ujaniambia nafaa kufanya
I think wasa wako na expectations flani.
Eh.
Now I'm getting heartbroken because wako na expectations. I mean.
Kama ulikuwa hapo kwa comments na umejab endelea kujab.
Ukitaka kuna till number tuma kwa till.
Tuma kwa till hiyo pesa ilikuwa utoe birthday.
Tuma kwa till. Mwingine aliniambia ati ah you look so pressed. I can say that 2K. Tuma kwa till.
Si nilimwekea till number hapo chini.
Thank you very much my sister.
8869960.
Period. Feel free.
Mm. Kwani kuna till number tu nini? Ya kufanya nini?
Siasa za.
This is business.
Sasa tuma baba mnagawana like 50-50. God damn.
Ni kwa account. Ni kwa account.
Ni kwa account yetu.
Alafu za mtajaji mingi kutoka kwa nani wala nani.
Si transparent.
It mimi baba.
Kwani ushaisafishwa bro?
Ushaisha. Mimi. No, the sijaisafishwa but meisafishwa keja.
Oh, ilikuwa kweli.
This is real.
What
before we get to
hiyo ilikuwa hiyo inaweza sema ni kutaka.
Ilikuwa kupenda kwako.
unajua kujeka kwa situation unajua utenyangori
but bado unaendelea
nimeza
hiyo mchele
uko na avocado
it happened but hiyo ntikio time acha tuseme hiyo time ilikuwa young hiyo hata iko ina ni hit mbaya apart from kupoteza vitu yes but kuna time sitasema nilikuwa club gani mbona sema ina kwa na wala wengi na wase wengine
bado
kuna day sana nilikuwa literally studio na kumkaa day alafu goyo yangu amenipigia na ananiambia niaje bro come niko hii base kuja nikubaya maboti ni boy ameosa mbaya so je kuna lasso akikwambia anga pull up please
unaona
pull up kwa sababu unajua kutoka pia wewe lazima ufanye vile maziwa kwa mfuko imejaa sana lazima aende mtani kwa empty buti nime pull up ni tumechini pato you know I'm saying bottle service ni nice but ama ngeo sawa na kaga uswe nikawa na ganga debi katu kila base umsaka nambia naje tunetuse tunajua kama we ni VIP huko juu ni za seti lakini umsaka natakuta ulizo tumena tumeseti mima chama boti hapo chini wale bro nilirudi na kumbuka the last thing nikicheki ni awaso wakishia
we you know so na had you
eh wale siko najua so hiyo glasses ya chapo chini na nini bro niko nje so nikajipata niko place inaitwa nini ilikuwa iko hizo side za UN
Gigiri.
Kuna forms zinakogo huko Gigiri after party bro nimeenda huko mbaya bro awasima boy wangu ndo alinicheki akaniambia eh boy sijai mcheki hivi
walai
do not all nipeleka hadi mtaani the following day namka hivi namba bro
jana ulichoma
jana ulichoma namuliza kuchoma
eti kweni jana kulienda jana
kutoka tu club imagine bro sijai kwa scared hivyo koja niko najiuliza je ni kadinyo matako
what chase it dog
walai ni kweli no Nukweli nyuwase sikuwa na rada Nyuwase sikuwa na rada ni vile tu mabwe wangu alikuwa hapo wakacheki wakanambia eh mabwe wako yuko hivi
anamuvi before
so wakanchukua wakanambia bro phone yako yuko hapi sina tenje ganjis kwa sina tenje wakanilipia kila kitu adike jani nini bro nifika hivi nikajambia mimi hata nkarogwa siweze takonza kwa drink
kwa table hiyo same ulikuwa ngabuti ama hiyo
ulikuwa bro what do you mean last year
Wait.
Hey, sunaka mbili random ili unatokeleza two place na boy wako.
Shanoka.
Bro kuna wasa wa rada.
What?
Ato jina happen aje?
No.
I think ilikuwa around April hapo March.
Yes, hapo.
Yani ilikuwa so bro.
Anytime you have a thing you chill. I'm telling your time uko moya.
The fuck?
Kule moya.
Eh hiyo ndio kitu niliogopa. Eh wewe ni passenger mingi kitu kile inaweza kuwa too crazy hivyo. Wasa tu wako rada tu na
so. Yeah, but ni normal. So ukibuy boti ni ukae nayo ama hakuna story
hapo. Ana tu sieta tu jinki hapo kwa attended. Eh
siku nyewe
hata ukiona watembea. Wale wasa unapita na wewe alafu unifanyi hivi. Mimi sijui wasa unaduaje. Kuna wasa zito kwa hii game.
Ama hivi sha by the sea jokes.
Shida tu ni usiende tu solo place tu kama unajua tu. Usende tu solo.
So jerudi
area.
Nimerudi haya lakini narudi na wase. Sasa iko za narudi na wase wangu kwanza na kama itakuwa John security wangu tugambata hapo speak.
Yeah, the same era nilipoteza miwani.
And the same place.
Usipalikana nikaona.
Zikamonyesha anaona poa.
Ni kazi yake kwa kaunta anaona.
Vision iko sawa.
Mungu amenibariki naona.
Vision Pro.
Walai. Zilishika. Acha nikwambie.
Acha tu.
It's called alcohol.
Iko
na chills.
Iko na chills.
Jenny aliniona hivi 1 minute the next minute anaona eh udema kai the same. Eh udema we change. Kidogo kidogo sina mashishio.
Aya, hata wewe introduce sasa, hebu jiintroduce.
Na sasa anajiintroduce kwa titration.
Eh. Ali pass chemistry. Mama.
Which chemistry?
The one between me and you. Uh-huh. It's the chemistry between you and that person.
Labda you and
Shrap. Chemistry but only fail mbaya.
Ndio maana ukakuwa msanii.
Akaja. akajaribu dimba ikakwama. Akaanaacha tuende usani.
Hata kuna hakuna je introduction hapa. Hakuna introduction na washa pia buti ashaingia na washanga kuzoza sana.
But yes, sir. Nalipa cheki.
That's why we are here.
Yeah.
Yeah. Shukrani. Shukrani sana manze kuniaba hapa tena.
Thanks for coming.
Tena.
I'm feeling good.
Mm-hmm.
Na miss oatmeal zangu na usingizi kiplani, but apart from here.
Oatmeal.
So you check if let me kwa nikianza kuunga, girl, you know what I'm saying? Come on. Najua umekuki check ukiniangalia hivi kando kanda, hiyo unajiambia oh boy. But yeah, I mean January means fast Feb pia. Hizi vitu hazikui rahisi, zinakuwa harder as tunaendelea. Kwanza especially kwa
unaenda kwa siko. That's what you said.
Yeah, hiyo time nilikuwa nasema hivyo kwa sababu ilikuwa gama
type
two. Week, like after 3 days, after ni kama ni every hour.
Yeah.
Na time saini za kumali za msili.
Ulikuwa api Feb 14th.
Feb 14th?
Mm-hmm.
Bro, nilikuwa nimeacha imagine.
Uongo!
Kuli hatu?
Jamba!
Amje cheki vile nimekuwa tu nikiwa nimejam the whole time.
Guy. Uliacho on Valentine's.
Hai, ndo maana leo umevaa hivi. Yenyewe.
Lakini si hivyo ndo nafaa tu. At least na
save. Na save though.
Ama. A win is a win.
A win is a win.
Facts.
Yeah. But Valentine's nili spend kivyangu, nilikuwa na show imagine nilikuwa na perform ya say.
Mhm. Yeah, love songs.
That should be hard.
Sana itawasoro.
Is it?
Mhm.
Wewe, I mean kuna game.
Let's go.
Naenda charades, unajua charades.
Yeah.
Ah, what's. So wewe unacheza?
Tunaanza na huu Morio.
Oh, sawa.
Wewe.
Ama.
Okay, okay. Sawa. So tunamwact out ama?
Yeye ndo anafaa kwa okay. Out.
Sasa sijaona, si ndo tunamwact out.
Wewe, usiweke hapo raha alafu atabaki tu work.
Country.
Wait.
Next.
Yes, let's go.
Idea.
Last word.
Animation.
You can speak, but animation. Just say the
yeah, USA.
And then
Wakanda.
What kind of shit is this?
Kufungwa, jela.
Uh-huh. And then now.
Uh-huh.
It's 7. No, I can't see words.
Puta.
Fucking USA jela.
Puta. Kanji.
Whatever Wakamole. You just said is just
Rico.
It's
Rico.
Fuck.
Ilikuwa ngumu lakini.
Bale ni ngumu.
Rico, aliniambia ni Rico.
Puerto Rico.
Eh, mzee. Ilikuwa ngumu. Ngumu.
Toka USA.
Tunataka no, animation.
Mimi nataka kupeleka Rico, like Rico cases and then
mimi ningesema like more but tukikupeana.
Wewe.
Kwanza.
Unajiwekea alafu unajiwekea kwa kichwa. Acha kunibabuza.
Ajaona.
Ngong.
Forehead.
Ati forehead.
Lazima yekelea hapa right as mom.
Ajaona
sio.
Mleka category ngumu.
Countries. Najua ni countries at least.
Rexman Rock.
How is it
say?
What him say? Good food.
Colombia.
Almost.
Mexico.
No. Another one.
Una jersey bulbs.
Brazil.
Jersey bulb.
Alkaline.
Bulb.
Bulb.
Jamaica.
Bulb.
Bulb.
Alkaline. Skills.
Sema.
Skills.
Sema.
PH.
Sema.
Sema, can you mesema?
Philips.
Almost there. Oh, you can't be there.
Like, Usha Sema.
I'm
just going to be there.
But, Imesha. In a show already? No, in account.
FKJ.
Germany.
Aye.
Sini beer, I thought that's beer. Okay. Go on.
Naskia 50.
The country is bad.
Naskia 50.
Fake one, yeah.
Oh.
What?
This guy is too good at this game.
Wala, I swear. Yes.
Kwakunywa.
Country, bro.
Damn. How often do you play this game? Usikunywe tena wewe.
I wish you.
Mimi na idea. Acha nikwambie.
Snake.
Tauna. Park ya una. Snake park. Thomas.
I can't help me.
Alafu ni Fiji
ina kwa
maji.
What?
Kenya huko
ama nikapoteza maji. Je, kusishike.
Tutaza another round ama tunaendelea?
Unaonaje?
Another
one.
I don't know.
But he's too good at this game. I think we have to give him the chance to play the way he wants. We don't
know how it's supposed to be played.
Tuisi tunapeana game. Hata ujui.
Ndio, ndio.
Hata uko wapi huku? This is Zako mzee.
Fuck. Okay.
Hey.
The fuck?
Ah, what's this? Check it.
One leg.
Snake.
Okay.
Hey.
The fuck, guys?
Sazina mademu kwa hivyo.
Bumpy, nanchanganya.
Bro.
Malaya, I'm lost as hell.
Oh, this guy is giving you the answer.
Yani, awezi takunambia, akuna kina kitu ingine nafanyanga hivi. Ini kudinya de, mama. There's only one thing you can do when you're doing this. Atakura dinya de, mbado. It's only one thing you can do when you're doing this.
You're
swimming.
Finland.
Do you like this to your chest?
Check it.
Your ex.
Wait.
My ex. How bad is it?
Oh. Your ex. Check it, your ex.
Diaspora. Give me diaspora.
Your ex lion.
Your ex muti lion.
Hey.
I went to the hotel and I left.
World Cup finals.
Guys, you guys are stupid. You're just affirming him. You are so very bad stupid.
Man,
very bad.
Bro, Royco. Ilikuwa inafaa kwa Royco alafu. Isha.
Sasa Royco imetoka.
Si Morocco, Royco.
Unasema Mediterranean.
Roscoco.
Guys.
Ata wate alikuambia, angi guess.
Walai, angepata.
Noma.
Back
no,
to
sender.
Rock. I laugh up about more to get after. Juni country, bro.
Hey, the more you explain, the more you make it to us.
Thank you. Hey, back to you, bro.
We are the problem. You go upside down.
It's not you.
But, how's your name?
We are not.
Check.
Okay. Oh.
Yeah.
So mad.
So some bona. Poland. Guess more.
Okay. Name of a country, but I. Is it the I? Or I?
This guy's too good at this game.
Is it the I? Or I?
Need two words.
What's this?
Mm-hmm.
You say that I what?
Love.
Alright.
Either you love or
hate.
Mm-hmm. So a country.
With an I again.
Yes.
Don't see.
Oh, nampatia
Haiti.
You're too good at this game. such languages ati follow this path. Uy, atenda home.
I'm not sure if I can say languages, bro.
Wala. Hey, na jam jenchi kingi ni kidingi.
Hey, pale chini KBC.
Uliteki ile story ya ule msi wa ese alikuwa akwa anajua sign language but alikuwa hapo ana fake time ya Obama kimi speak.
Oh, shit.
Alishindwa alive.
Yeye kwa inamekata sense for shit alive. Wallahi.
That wali losses after.
Amekuwa national team for like 3 years akwa anajua.
That's crazy. Ni wasimu lichikia di Kenyatta initakuwa Kenyatta Hospital. Wali get almost like unregistered doctors card 30.
It can happen.
What?
Hey, this guy can just do 30. It.
Sara politicians
wana kwa kwa.
Man, that's crazy. It, cynic.
No.
Bro, kuna msenda kuchinja roho. Watu 30.
Na hana qualification.
Na qualification.
Sami ni mechinjwa bure.
Hey, hala na mechinjwa. Ni wala mechinjwa.
Wala.
Mechinjwa.
Wali pata di.
Wali pata di.
You're in the Denmark.
Wow. Hadi kuna fake tatu.
Eh, lakini why? Oh, ni imagine leo na roho.
How is that even possible?
Alafu mbona amechinja hizo vitu, amechinja marabits na marats huko miaka 6 na hajaipata vera.
Man, imagine that was crazy. Mimi nichekio kitu nikajiambia wao.
Open the law.
You're in a democratic country.
Hey, I can bring
you choose your leaders.
I can bring a laptop and computers mbonyeze
upate kazi. Unafinya mbona kana madora.
Finya finya unapata dora.
Hey, wewe unapata dora.
Unapata dora.
What do you think about that?
Sasa ni dora. Nipe dora.
Nipe dora.
Niki chote yenye zafanya tu mtu hata apate do. Inangori kwangu.
Walai. Sawa jitume.
Hata si hivyo tu ni tukiangalia beyond the scope ya penye wewe huko, kuna wase wengine kubonyeza kwao, it's everything. Wako labda kutumianga hiyo phone ama kufanya hizo vitu is so easy to you. But to other people ni very hard wa kufika hiyo place because Nairobi si ama Mombasa ama Kisumu is the whole country.
Mm.
There are places the only access they have near your phone ile one time when you have ile bundle. So
true.
That bonyeza might play a part to other people. To us it might seem like nika kitu dogo.
Yeah.
Some people it plays a part.
Sasa bonyeza.
Bonyeza ushinde.
I have like an interesting dilemma to ask in context to that.
Yeah.
Is pursuing truth always beneficial for society? Or are there situations where ignorance is preferable for the greater good? What do you guys think?
What? Repeat.
I'm sorry, Kizungu.
I'll get the microphone this time.
Pole, pole. Oh,
nataka kusema. Wacha nionge. Is pursuing truth always beneficial for society? Or are there situations where ignorance is preferable for the greater good?
It is.
Ignore.
Everybody's perspective. This is interesting.
Tuanze na guest.
Tuanze na mzee. Mzee mzee.
Kwa philosopher kidogo.
I don't know, mimi kwangu na feeling hii sometimes kwa maana nga ukweli ikawa get the right thing
every time
at the right time.
Mhm.
Saa zingine kwa sababu saa zingine ukweli ufanyanga more harm than
that good.
So you'd rather just, but you know, also the lie.
Not all the time. It's opinionated. It's something that just happens during certain circumstances kasa sikila time tataka kudanganyana lakini kuna times necessary kudanganyana leo kwa sababu
ukiangalia mse kama reference acha tuangalie tu staki kuchase cloud na tunawasiwa sahi kitabu tu for Jacob adanganya mzee wake na kuweza
rights.
Let's go.
That's what I'm saying. I'm saying loud. So, ukipea mzee ndo ufike point adu nadanganya mzee wako ndo upate hizo blessings, bro. Kuna bro yako anaweza danganya mzee ama adanganya mzee wako apate kitu fulani yenye we labda uliko get. Una get? Na ita work way better for him ama her. Na labda ungeifanya labda ingekuenda kuharibikia huko mbele.
Why is it reminding me of that time you said ulikuwa tuition alafu mkamna danganya na besti yako?
Umilikula pisa ya tuition.
Hey, na nikipatiwa context. Nika unapiga reference huko. Mkenda color fest.
Hey. Hapena Yakobo ndo asijieke hapo.
Hey. Ya anajiongelea.
Kuna katseme kuna deal ama kuna collab fulani wasanii wanaweza do. Maybe msanii ndo alikuwa afanyia collab na yeye lakini juu uko hapo hiyo moment maybe BTS mfanye na yeye collab hit maybe life yako hiyo i change forever. Na cheki. Si lazima ati
tugoje nani akam kwanza. Wewe hata kwanza ufai kuwa hapa. Na lazima kuna venye hiyo kudanganya hiyo saidia
wana so you're leaning more to the lying side than
it's not even a, but when you put it as lying.
See lying.
I mean, itakuwa ni and it's
kuna
it's
kuna times lazima uombe msee
so umsee
anakaa bado ndo ingekuwa stage mm. You know how many times nimedanganywa na wase wangu kuna vitu zina happen na just happen just because you can get that energy sometimes you have to lie for these things to happen sijaona anga sonko yote mwenye ni sonkore mwenye wala amefika hapa tu kwa saint
ati kila kitu mwenyewe
hata
po so msisile hakuna kitu lazima lazima uko tuna zile mauongo lakini zenye utashikwa na usikue ule msee ukidanganyana usisahau kinyo umedanganyana na ukidanganyana na mara ya pili kwa uongo ya kwanza
unajua lazima
ushapoteza mboga yako
lazima lazima ukumbuke uongo ya kwanza
lazima ukumbuke uongo ya kwanza
kwa naongo ya kwanza ni unadanganya mara ya pili
mina na ignorance all day
yeah.
Atakama ni kitu unaweza change
mm-hmm.
Unless ni ya best yako ama msi anye ata accept ukimwambia kweli
mm-hmm.
Ignore
so mna feel kama anye in
feel free
in a reality setup
kuna discernment flani
wasi hawatakingi the truth
pia.
Wasi it's wasi so hard for someone to take the truth
so
mbona unauliza swali yenye uone ishi kwa hiyo answer yenye unauliza.
Njoo nataka kujua perspective yenu.
Wewe umeambiwa kweli na watu wangapi?
Hata ukikatiwa unadanganyanga.
Kwanza niliambiwa. Wewe
mwenyewe unadanganyana
kama. Ngoja niwaambie, ngoja niwaambie. Niliambiwa Fari, I love you, but I was in love with her before you. So now that with you.
Yeah, madoka ka.
That with no, I left. Missing ombe. When I see the thing. No, ngoja niwaambie kwa sababu how many months? How many months? Was in the life
one.
For how many months and then one day
it's
just that you're in love with
someone.
Funny,
am I
stupid?
Whatever, you never,
can
you
ignore the signs? No, you're the problem.
The signs were green.
At least
it's only
mazi jibamba.
Green flag.
Wazi.
She's
the problem.
Sababu
she's the problem.
Because you look like a green flag to us.
Kuna magoods hapa.
Mpate na baga export.
Deadly.
So that's from Zoza to you.
Finish kuwa male huko nje na Zoza.
Oh yeah.
Yeah.
Motherfucker. Kwa nje ni mtindo. Oh, you motherfucker.
Much like you say.
You're a lie. Ni bazani akina nani wengine. Kumbe ni mimi.
Ni wewe.
You're a lie.
Yeah.
Two of them?
Yeah.
Tunakambia nyinyi watu amjibu napenda huku.
Hiyo ni
yetu. Sasa ni yetu. Hiyo ni yako.
Hiyo ni yako.
Hiyo ni yetu. Inakaa cool about that. Something very kind.
Was.
With LSU AK.
Oh, that was AK. Umoja li found veteran.
AK. Enoch
with
a
K.
C-C-H.
It's not Enoch. It's Enoch. It's E-N-O-C-H.
Say Enoch, yakin ya A.
Yeah, K. I love him.
Kani niya. Kani niya ito akala, bro.
Jamaliza.
Jamaliza, bro.
There's more.
Yes. Oh, there's more? That's the one. So that's Zoza.
Oh, this is
the map cool. Leads to Pineapple Studios.
What's Pen? I don't know.
Niuko.
Is it
Pineapple Studios. Is it
Some.
Tani said nyingine buti.
Nyingine ndio.
That's a surprise.
You see. Yeah. Do you know what? Najua nadunga hii lini. At the gay Friday ni kuna show.
Come on. Mbona mmechekia brown
hapa? Safi.
Ah, bas.
Open the door.
But hii ni kali though.
Hiyo ni mbaya.
Unaweza iva?
Karibu
karibu. Ita match na hii hapa.
Karibu, karibu.
That's from us to you.
Yeah.
From Zonza.
Thank you, man. Zonza gang.
Come on. Yeah.
Naona nakulanga almost like 3 figures kwa hii mboka kwa sababu
I was just about to ask that question.
Hebu kwanza
vile before tuanze kwenye unakula saa hii. Mimi niko miss wali yangu ni moja. Niambie where exactly was your head space ukiandika tofauti.
Tofauti.
Mimi niko hapo. Mimi unajua ngome na kwa ngome ni uwa since then.
Honestly tofauti linipata a time wenye ilikuwa one of the lowest point of my life because as ndile time mbokangu inaanza kuingiana I lost like almost like 3 of my best friends like closest.
Oh.
Na wote walikuwa kwa suicide.
Damn. Hey,
yeah, so it was that's why hence Mutindo. Mutindo is from one of my guys mwenye aliingiza kwa mboka ile crazy. He used to design all my clothes. Miss kwa msa Afton. Najua sana na magamini msa Afton. Nachukua gambaya. Naendaga na hiyo kitu mbaya.
Hiyo kubwa.
Lakini, no, inaniba magambaya.
Oh. Yeah,
but
chili.
The guy mwenye nipeleke yo place, yeah. He used to be called Andre. Andre was one of the best designers alikuwa ananionyesha vile ya ku... I don't know, he was just my boy. He came through. Alikuwa boy Afton crazy. Ile time, mimi nilikuwa nuna come up and everything. So... I don't know, Alini alone Charlotte. And during that time he wanted to start a clothing line liko into Mtindo. Mtindo by Andre. So liko mianza nini along the way kumekuwa na stories of depression nini, you know. I won't talk about your story mob. But then after that situation happened, ilini, you know what I'm saying? Ilini feel like I feel vibaya. So I felt like at that point era liko msema yale liko amenifikisha place yenye nilikuwa nataka kukua by my, not kukua kama artist just as boutique
because
he wasn't my friend as the artist, he was my friend as boutique. Unaelewa wasenga liko bishia kama artist nataka kumpeleka kama business nataka kunikatisha maji nikuset but yeye ataka kuja mtaani nataka kunipeleka kama place weird and show vitu. So after your story happened I just said personally Kenya na feel undo msinafa ku dedicate something to because hata niki dedicate album yangu kwa hustle struggle gani nimefanya. Nimesema kwa 6v28k nimefanya kama wingu. But hii mpya inafa kwa na meaning, the meaning behind it ni ule msema alini introduce kwa kitu fulani akafanya ni feel naweza stand nayo as booty not as the artist. So I felt you know if I could dedicate to him. That was like almost 2 years ago, 3 years ago.
Yeah.
And then after that, I tried to build over and over. As of now, I didn't saw the meaning behind it. But the fact that it saw the meaning, but the name, it is stick up. I think you know what I want to do. Just what I want to do, what I want to do, what I want to do, what I want to do. So I think that's the
same reason. So you see the guy, see the guy you've asked kama jina yake iko na A kwa Enoch.
That is ours.
That's our Enoch.
That's our
nigga. Always it's okay.
I catch any kwambia wimbo.
Thank you.
Yes sir. Yes sir. Kabisa. Sir.
Wasi ukunywa chai.
Kwa wimbo zako zote.
Chai.
Mimi kwanza nyara kwanza na day na
day my best supu
kwa imbo zako zote tofauti
tofauti
hiyo time unakumbuka hiyo time nilikuwa nakapitia mzee nilikuwa nimepita na yeye nikamwambia baby hiyo time nikamwambia imbo moja ni very bomb nikaanza kupitia ni tofauti.
For
but
me
that's the one song for me.
For me
I much appreciate it.
That's kwa album ya Mawingu na Dapa Dapa man.
Dapa dapa.
Dapa dapa. Kuna line unasemanga. Jitu ni reference to just cause I can. Naitwanga daktari ama? Dr. Ring Ding. Ladies and gentlemen, that's Dr. Ring Ding.
The first time bro nilikusikia ile kabisa ile time ya Tergat bro.
Ah Tergat.
Okay. So niko umsie niko wa alafu venye mna rap na Barack
wase kwani ni mabro ama ni makuzo manzee eh umerap alafu later on nikaanza kusikiza nilikuwa nasikiza jump of HBR
yeah.
Eh nasikiza hapo wasoro kila time Corina anaichezesha bro
unatoka Corina
alikuwa mzee hey. Bro eh natoka Daro naingia hapo Corina jump of kwanza from 7 PM hadi kitu kama 9 ama 10 hapo
yeah.
Wasoro lazima ingecheza
lazima
na safi ya ESAM sasa mimi nataka kujua tukurudisha hapo time ya ADF bro mm. Uli kama paje dopa imin ESAM Gavi uli
ulipatana
aje na wasi
as in it just came to be
ESAM Gavi alimwasema tukaronga kumalini zake
not as part of ADF but conglomerates mm-hmm. I'm just affiliates but ESAM ESAM was the first artist kwa East yetu when we were kids ESAM
mm-hmm.
ESAM ndio the first one so kila mtu alikuwa anataka kwa ESAM ESAM ndio alikuwa the first guy kunipeleka studio nakumbuka stay sahau alinipeleka the first studio ilikuwa ile Brayo ule temilia kina Abbas alikuwa na record pale Phoenix Records pale Ngong Road
yeah
nilikuwa naambia ESAM god damn bro una record hadi na wazito hivi you know
yeah,
what I'm saying
yeah.
So ESAM that's our first encounter
yeah.
ESAM alikuwa the boy mwenye alianzisha, you know what I'm saying?
Ah, yeah, yeah.
Mwenye tuambia, you know, fuck it. You know what I'm saying? Let's fucking do it. The others, ilikuwa just all about neza kwa nimeanzisha kitu, but kuna mse mgini neza kuja na umauru fulani, mtaka kupik toka kwa hiyo. Ah, ndo wase ngini ndo kazi hiyo ilikuwa.
Oh.
Ilikuwa tu kuna kitu fulani walikuwa na bring, yenye tu ilikuwa na...
Zinaingiana tu.
No, zina make sense.
Yeah.
But, yeah, yotu ndo, yotu ndo ilikuwa part.
So mlikuwa kaa ngapi ndo
ADF
yeah.
ADF tukianza tulikuwa kaa sija tano
mhm
sasa tuko
for real
myself Ijaz Hanuman the amapiano DJ Hanuman Della Bush who was the last
Bush.
One who was the last yes atawezi kumbuka atawezi kumbuka that was way back when we were starting to go almost like 5 guys and then afterwards na joke endelea sikila msana nataka kupigizo lap as much not everyone wants to do the yeah so tulibaki the ones that you see right now
mm-hmm.
and the ones who are making moves so yeah
look at you right now
mm-hmm.
look at Asha, you
I don't know.
Your time.
Bro. Wala
big eh kuna na kizungu hapo kwanza target gang
maana
anaweka zile maneno flani tu hadi zake ni
teras
eh ni mke
nilipita na buti aliniongelesha Kiswahili
eh
the first time nilipita na anaitwa aje huyu hotel that umesema
baraza
guy baraza let me tell you my name I know, Ajik Swahili.
No,
but Ajik Swahili.
No, as in, by the time I have a sentence, I mean the first one. You said what? Oh, you said, oh.
You are the problem.
You know what you said? Thank you.
But you're really pia mimi. Sometimes nakangana kuzi hivi tunapiga story.
Hey.
Na mwangalia hivi.
Wazi wazi.
Unachangamua. Sasa sometimes anafika na place anaenda haraka.
Na sasa
anakupoteza. Lyrics
zake unasikianga?
Yeah, of course.
Ukishasoma
ama ni genius.
Lyrics ni slow.
Hapo chini
ukiongea na wewe.
Wewe.
Eh, kuna tabia.
Unaweza kushangaa chini. Chinito.
Kuna.
Kuna
line flani bro hapo kwa safi acha tuniseme atibuda pandisha hiyo toja ndani na jume va kamisi unajifanya msee wa keja na ndani umekaliwa na kalisi unajua ni ngoma gani bro
yeah safi
ba hiyo ngoma ilikuwa on repeat
ilikuwa safi
ilikuwa
umsee like ni mzee wa design hadi HBR
I think the biggest mistake we make
yeah.
But I think Kongo ilikuwa the biggest mistake kwa sababu nataka ni wasi sikuwa nataka kutokeleza kama trapper si kama mimi tu vinyo tu niko nizi maanje najua hizo mangoma nilitoka kutoka day one hadi album zangu but sasa kila mtu alikuwa atakani kwa trapper juu trappers na bamba
but una bamba
lakini una bamba zote
unaona uko na hiyo
tele ndani unazimika wewe unaweza zote
hiyo ndio uzuri
manze
juu unakata cross mabombe atakusikiza bado wasaidie sisi bado
ando ando napenda kwanza ando napembe ando napenda mbaya
mabombe
watu wananipenda mbaya either way wananipenda ama bombe ama bombe na dai mbaya juu ana kwamba nitakuwa na baya na tickets 1 billion sio kutu danganya ni tu kwani niko nini sisi kula tu Kenya team tani kwetu tu so lazima nikule kila msee
kila
mbaya ama bombe na kwamba leo atachukulia pale Nyao Stadium unorganize na buda mwenye sijui CEO sio hapo
atikani unafanya
una stadium atika sababu ati buda yake sijui anachukoga mjengo acha mambo wangu ni kweli wala bro hata nyinyi mnajua hii system
sasa
hawa see acha nikwambia adu value yote
yeah
ni kweli uongo anataka kwa Bombe kwani anataka kwa Bombe si Bombe jina Bombe Bombe ni ya kimianga tu
Bombe tunajua tu Bombe
bado hujakuwa
naishi lavish na tisijakuwa Bombe bado hivyo naishi lavish lakini story unachikia ase hasa kwa na connections fulani yenye tuna need unaje kwa avoiding your story na kwa gafani sana kujifanya ati unachikia ile ngoma yangu mpya nilitoa nitoka jili ndio nilikwambia bora julio moka bado na roga stories za ugumu. Unajua kitu ni meaningful sana kwa sababu mimi nikiroga ile time yangu ya kuumia ni kwa sababu nilikuwa naumia bro. Kwa sababu naambia ukweli Kenya naumia.
You have to start from somewhere.
Sasa hii nikiwa dana naumia bro nimewapakia jama na hapa nje.
Eh,
sina enjoy.
In fact,
nikiwaambia hiyo story sahi sima yangu yenyewe ilikuwa nanicheki kutoka ile time wataona buti
inaweza
kama nifika hapa pia mimi tena.
Muziki inajipa.
Unaelewa? Hata mimi mwenyewe nikifanya hivyo na basa nikuja hapa nikwambia bado tina eh nafaa kungoja tomorrow pale nikange ati ndo mimi nita fuck your shit bro fuck your shit lazima nitaka to move na progression yako ya kufanya pia au feel uko fit
yeah
kwa sababu unasema mabombe mabombe nini paka mabombe mimi napenda maforms za mabombe kwa sababu nakula caviar na pigwa na fungula mlango kwa inaelewa
huko na sio
bro kwa nini ngori gani upige clap yako kuendana tukige ngweli hata jaba sipenye na jaba hapo Sarva stand na umekuja na Bentley kwa atakufukuza
atakuheshimu
lakini sasa unaniambia nini ati lazima una remain gangster to what
lazima utoke kwa block sure
lazima utoke kwa block lazima usho wengine wanaweza toka kwa block sikuonyesha ama yangi na titu ati kwa gangster siko kwa the hardest thing bro ni kutoa familia yako kutoka kwa mtaani na kuwapeleka peso ishifiti yani kwa gangster si mingine hapa kunaambia kwa hiyo tunakuja kupiga sema ma story hapa
baada kwa shop god kwa shop god ulisema food kwa kejo uko fed
ai ni
the first rapper nimesikia kusema hivyo ana kama akisema bila lala njaa
but I feel lucky because you know how to cook
oof
damn shaky I was asking him you love cooking right
cooking
I know you love cooking
yes
what's your favorite meal to cook
my favorite I like paneer with like cooked with like a little bit of garlic butter na coconut milk and puri if you like puri a lot sweet rice
yes
with no sugar though not
everybody knows how to do that puree that's why
that's why I'm always a chef how to cook nikapeleka chini hadi mwisho saka hiyo mjui sasa nitafanya
nini that's what I'm saying mimi nimesema puree because I call it puree don't call it puree
okay
but I know what you mean
paneer is like cheese it's like ni cheese and then when I pick on a butter na coconut na garlic and then pour in like chapo but a softer type of chapo
just like
yeah and then sweet rice ni rice yenye imekwa ikalala and then ikasokiwa kwa maziwa na maji yenye iko na sukari and then ukitwa inakoga ni kama okay. Ni kama yogurt but sasa itakuwa ni mchele unakula lakini sweet.
Landlord.
We.
Tunaweza baba mtu at home. Turu,
we. Kenya. Tunafanya mukbang na wewe bro.
Sasa Kenya. No. Sasa Kenya. Si Kenya. I'm just asking. Depende na mena. I'm not.
You kuna kireje bro.
Isn't what I could do. The real
you. No. Hey. I'm not talking about meat. Are you vegetarian?
I am nakulanga meat. You just asked me about my favorite one. Eh kuna vitu mob nyasi za kupika kwa hii place ni ati tu if we choose to just eat one cuisine
yeah it's okay to that
eh kama if I ask you how many cereals unakulaga apart from ndengu beans na
kamande
na njahe tell me anything else
eh hey,
roscoco
black beans
yes njahe
well as in is by the
eh
kuna vitu mob, kuna vitu tu mob unazitaka kupika, unazitaka tu kupika if you want to.
Yeah.
There's a sure. lot, there's a lot.
See, I'm stuff umesomea ni passion tu YouTube.
No, my mom used to be like a really, really, really. My mom, uh-huh. as a kid, she alikuwa tusaviaga like 3 kwa sata tukitaka. Yeah, alikuwa napika, anaweza pika chapo, anaweza pika like chapata na ndengu, not ati kitu fancy, anaweza pika chapo na ndengu. Lakini afterwards atakia vitu kama watermelons, afterwards zimegrindiwa. Ah. Unaelewa, yani hizo vitu so over the years.
Alikuwa na yeah,
go the extra mile. How to do a couple of things.
Yeah. Yeah. So, yeah. Vegetarian.
So what do you, you can't date a girl who doesn't know how to cook?
I see wezi. I don't karoga bro.
Na kuna mdia mashai kupikia ukadishu kasema zi.
Sidani wala sijawa.
Su, uka umepikia na su.
Ushaipata su kwa maisha yako.
Sijawa ima.
Ujai. Ebu meet. Ebu meet mthoni ama mimi. Tukushu.
Wa, miusi ni meet. Meet huyu.
Acha nende tu uba eats.
Hey, meet huyu.
Meet fari.
Hey.
No, 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 no.
Oh, so this episode should be?
Sijapata bado. Sijapata bado. Sijapata bado. But I hope nitapata. Because there are a lot of people wanajua kupika. I didn't find a lot of men wanajua kupika more than girls. Men can actually
Yeah,
men
can cook.
Mm, I'm going to cuisines too tatu. Mimi sitaki kuniboilia tu nyama tu hapo. Niki tu. Where's the oregano thyme hivi hapo juju? Kwa tu hapa tu
nani. Kama yeye amelelewa nayo.
Si amelelewa. Sisi unaona labda yeye
mamake analelewa
lakini. Yeye mamake labda alimfunza hivi.
Acha uulize maswali. Acha uulize maswali. Because he has valid questions.
Yeye anajua tu kuboil nyama.
Kani Nyeri alelewa kinyo how to saute. Basina at the end of the day.
Next question.
How am I going to get your money sucking dick? But no, how are you going to get my money? Ati kupika, ati no, I can't cook. Then go learn.
Facts.
Chinambia pa tiki kulan. Mina kupike fiti wala
ku. Kind of rich maya.
Ngoja.
Salad, easy fanya salad.
Senyo likuwa vegetarian, ulikuwa hapo Chrissy unakula tutu njahe.
Uti njahe.
Njahe ni okay, vegetarian.
Sindio?
No.
Mi bro nilikuwa nakula vitu zingine. Salad. Tabu hata uzi ya mini. Bro, hata the last time nilikula njahe, hata sisi kwa menlini.
Walae.
Sino nakuambia? Kuna chiki kama lentils, kuna chiki ndengu. Usumanjwa ndengu. Kwa chiki lentils, kuna almost like 100 types of lentils. Unaweza kula. Nikosho mekula tu ndengu.
Thank you.
Kuna how many types of dal.
I feel like these guys don't even know how to cook like cream spinach.
Ole bro, utakuwa mimi. Kuna lot of things.
Well, since we're here, we're not going to be waru.
Do you eat cream spinach? Do you cook it?
Yes, I do.
I know you cook.
Ask Naina.
Nah, you, I can't ask you. You, your soup. My soup.
Hey,
you
have a soup, Zima.
Have you eaten cream spinach? Just asking.
I won't go. Kwa nini danganya?
Unakulanga tu cream?
Very nice.
Tunapaku have podcast moja nye tunapika sasa.
Exactly.
Tuneza kwa
pika sasa.
Tuneza
ifa. Alafu na kompis. Alafu na
kompis.
Kila mtu anapika
vya kompis.
Alafu na kompis. Alafu na kompis.
Some people cook some nonsense. You don't even understand.
Best deli.
Bora ya zakishiwa. Kwa ni isumu.
Nonsense.
Bora.
Let them cook.
Kwa si poisonous.
Let them cook. So, this year, new things. New. Branding, everything is just new this year, yeah? You know? You're working on a new project this year.
Project
yeah.
In a drop.
I want to know more about it.
Yes. Yes. Feature kama Siri.
Utuanzia na next.
Utaki tujui ama.
Hatujui dates. Hatujui features. Ni hudumu.
There's something we've been trying to do with my team. We've been trying to isolate the old booty.
Ah.
Tumetaka tu ule butu wa kitambo si ati apote but asikumbuke sana because this butu mwenye tuta kuleta saa hii anafakuwa something new wenye mnacheki the Angela butu
for
that to happen lazima ningefanya waseo wani
change perspective
anticipation. But the bro, I think already niko na 4 videos already ziko ready.
Wow.
Yeah, now bro, kwanza niko na international, I think local ni moja yangu. Because of the next video that's coming through, bro.
I mean, I just dreamed.
Lemboka mimi napigwa na sikia wanapea group. So
but you see wafanya hivi before you
start. Stack your swatch.
Lazima yo.
Unachiki. Unachiki nimekuwa na opportunities ya unachiki kama wa Nigeria.
Mm-hmm.
I don't know, for the last like 2 years nimekuwa na interactions wengi na a lot of Nigerian artists. Every time they come to Kenya, I don't know, nakogapa all the time.
Mm-hmm.
One thing they always tell me,
mm-hmm,
it's how hata kama wasa kujui kwao,
mm-hmm,
but you just do something in a
outside of the normal.
They just, everyone supports you, everyone is just, you know what I'm saying,
mm-hmm,
but in things totally different. Akunanga akulage hizo vitu ili kwaga almost like ile time ya corona,
mm-hmm,
ile ambayo gave you time nike in other places, mm-hmm, I've been told the same thing, so I tried as much as kukule msamaria mwema,
mm-hmm,
took a lot of energy, mm-hmm, nikanifanya hadi mimi mwenyewe nikaenda L, nikabaki nimewaste almost a whole year of my career just
financial,
you know what I'm saying? Bro, that bitch is expensive as fuck. You don't even want to know.
How much loss you might have encountered in a year, approximately? You don't have to give me the exact figure, just tell me
enough to buy you a very 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 nice car.
I don't tell that. You talking about
the finance,
music wise, the losses.
I don't know, hizo losses ni poa kama unaona place tunaweza enda, unaelewa, but inakuwa frustrating wakati hakuna place tunaweza ishia, unaelewa,
mm-hmm.
That's why siku hizi hata sifakigi na hata wase wetu, kwa sababu why for what?
I feel like we don't recognize you now.
It's not even about recognizing. Wale na kwamba Kenya, they love anyone that they want to. But you know what they love? They love entertain. A normal Kenyan is a normal Kenyan.
Because
I'm a normal Kenyan.
Yeah.
But as an artist, I'm an entertainer.
Mm-hmm.
I'm pretty sure we're supposed to... Bro.
Buti, you're not a normal Kenyan. Wale na
kwamba sora suck dick. Umse.
Yeah.
What is totally the biggest to it? Totally my moguls to they'll suck dick. Well, leave them a sound effects. Leave them a hoch, boch, boch.
Yeah. These motherfuckers wanakoga so united, you might hate on them, but all the socialites pamoja, all the kids wanakutana pamoja na dunda pamoja na kufanya vitu. Imagine that's everything that happens in the whole world, but the moguls at ya achamini kaimtani, fuck these niggas and their 2000 fans hapa Kikayole na Sijina na nini Kisumu. No, it's true, bro. What the fuck are you laughing at, bro? How many artists wetu unachiki kwa nendaga inje wana perform ya wasi wengine inje? They only perform for the diaspora. And I'm saying, so unafakukana umse ni mwambia, hey bro, I don't respect you, just got there before I did.
That's the only reason. But yeah, your reason is not the same as mine. So I'm not gonna be here to pretend. I'm not gonna share or fuck with these kids just because at they're younger than. No, I don't give a fuck. They're hitting. I love the song. That's what I'm gonna do. If you don't fucking like it, fuck you.
Fuck you. Yeah.
Unataka kwenda Colombia bro, najua kitu mkogukisema
nataka kwenda places more bro,
amekwanga kiemphasize sana, sijui nini imekubamba huko bro.
Colombia, lazima nipate mtu hizo mabies bro, nitweka na toys ni mayela bro.
I'll
support my young niggas, these kids, while we're on Bamba more than these other motherfuckers. If you can remember when we were starting our shrap, see, we were all about kuleta kila mtu pamoja.
Yes.
Tulisnekiwa.
Just like us.
But these kids are doing it, bro. The only thing we need to do is just show them love, bro.
Sure.
See, bro, there's a day. Nikisema internet yangu wali walimu sana. That's my gina lakini.
Yeah.
I was having a conversation with one of my Nigerian guys.
Uh-huh.
He was telling me, bro, you know, if in my country, if I had someone like Conscience come into my country, the big people would make sure the biggest song in that country was shot, was done everywhere to showcase our people. Not have the fakest song that will never even have 1,000 views or even ever be replayed. You know that's true. Have that.
I know.
But he was asking me, what the fuck is going on? I told him, bro, me, I tried everything. It's not about getting favors. I don't want favors. But he was asking me, why don't you have these people do that? I asked myself your question. Kwa nini atuzifanya hiyo kitu?
Gatekeepers doing.
Bro, I saw Davido is coming. This guy is getting paid 84 million. I'm telling you, our biggest artist. Nakwambia, our biggest artist. Atafikisha ta 1.5.
Sure.
Na nakwambia yo show. Afadhali ni rogo. Sizi perform yo show. Walai bro, sizi kuficha. You know, I say, every day tutakuwa tu tunashondewa. Last time ilikuwa, I won't say which event. Diamond aliingia kwa perform. I thought that was going to be the best performance in my own mashamba. But imagine Olay Major alikuja kapa patena the best performance ever. So I was like, why would DD pay this guy 24 million
for what?
For what?
That's
for
what about, I said.
You know what I'm saying?
To go where?
I say 84 million. Our best artist, who I think 800,000. Na bado anafakuja na band, anafakuja na crew.
Na make sure they perform kabisa.
Na bado watawambia post kila kitu.
Kuna deadlines pia.
You know what I'm saying?
It's supposed to leave
with. The only thing we need to do ni kwanza kwambia say Z. Kwani swalete umse. Walete umse. Kwani konini? Bro, I've done events with my partner. So many times umeletata wa sitao tatu kwa event. Ata inangata big starter moja. I'm pretty sure alete nuzojeza wa sitao kumi. Ata more. Bila wa motherfuckers. Ni atitu shida. Ni wasani wetu. 50,000 bro na kwambia saika weni msani. Kama weni msani, ukumbuku unafaa kulipa manager, security, marketer. Bro, awa setu kwa unafaa kulipa. Alezo unalipa tao tao. Nasijui na nina kuja place kukuja kulipa tao.
Kuna.
It won't make sense. You know what I'm saying? Mina sikia sona mbona perform na live band ati mia. Bro, unajua like.
Even for us, that thousand
mia. Makes sense. You know what I'm saying?
Yeah.
So, the only thing ni sisi kama artist, kusema tuzi, kwa ndo utafanya nisi wakai, wacho wapati yo show.
Boy, imbe pekeo.
Next time, tutafanya show peke yetu na taijaza. 84 million. Do you know what 84 million? Do you know Davido? I'm sorry. I love Davido.
That event is
coming
up. Do
you know 84 million for that one motherfucker? Apa Kenya. Do you know 84 million is a leta? What wangapi?
Walai.
Kwa stage na tujaze. Stadium zima.
Show ingine noma sana.
You know what I'm saying? Adiland. But tutambua wasani wetu wana value. Because bado tuko na ule msee wetu pale anatuambia ti 134 million imekolektiwa. Lakini
15
million atindo kwetu. 100 million goes to administration. I'd be fuck these niggas, bro.
When you lilipwa do mob, kwa MCSK ni mse hata
anaimba. Hata si Davido.
Anasema MCSK Kenya.
Mwenye
alilipwa.
Kaligrafa amesema tujue melipwa za ngapi.
Wasanii tukisema tu Z. Nywase, tukisema tu Z. Hizi vitu zita happen. Z tu.
Z.
Z. Zimbaka. Tanzania, sure. Their biggest artist, views zao zote zinatoka Kenya.
Kuna views. Comment sections, 90% ni Kenyans.
Basa wa Kenya yetu, tunataka kutitit, ni kama sisi ati ndo the weakest of the weakest. Niwase kuna mse moja, nataka kushout out.
Let's go.
Let me ask you. You guys, do you know Otile Brown is one of the most streamed artists in Kenya?
Yes.
Otile Brown, mimi mwananga kwa events gani, ziko kwa
hukumika moja. Very rare.
Wada kuwagi huku sana sana.
Sisi tunahoga aja. Nikushua natakaga. But come why isn't it happening? It's not even about it.
Mada sile mwana mjamtambua. Kwa mimi personally. Even parents
amemtambua. Niju hana. Labda.
Yeah, even parents amemtambua.
Kwa unifikishi. Hii package flani na watu wangu sikamu.
Sikamu. Sindio. Waka kujia buti. Buti wala ina anidio hustle. So buti wana zafika kuja. Buti waka za kungia hapo.
So ni desperation mode hapo.
Wanchiki Otile Brown. Neza respect yo king sahi kwa sababu ya kitu moja. Alisema walai bro. Sizi njia kwa sizi conform kwa ama the fuckers. Lazima mna respect vini na respectiwa. Kuna wasi wengi. Hii Kenya yetu wakona views more than the biggest artist. Facts. But hii kateli natumiki hapa ya upuzi. Kuperforming itu Kisumu. Nairobi, Mombasa, bro, endo nipaformie Ocha, jaza watu toka hapa enda Uganda.
Yes.
Usi nipaformiange Kenya every day and tell me you're the big artist. You're not doing anything. Bro, mi nimeenda ata country zingine, our biggest artist ata wajaijua. Mi kuna singila na nimeenda sisha. Zoko nizu kuna mafans huko, mafans nigga. Open your mind, nigga.
Yeah, be open-minded.
Hey, me, I'm the smallest artist, imagine. I'm the smallest artist. No.
Like, in
the, you know, kwa wase, the bigger artist who should be there. But why aren't they there? Because watch and compare the same way Mina feel. There's the same way, the same age group when you're trying to target, they feel. Sometimes they want this akina Mandy. Sometimes they want this akina Father Mo. But you tell them, always you're a partner because out here I'm taking quite honored because they look. How are they even going to know how to look proper if they never see how proper looks?
Facts.
Because you always want to prevent everything.
Hey, booty is cooking. Well.
Let's preach, go. Man. Let's go.
And but anyways, period. That's me. That's on period.
That's on period.
So, album yako ina Jwadi Sessions.
Uski nilikuwa na naumse anatembea. Nilikuwa na kwa story yako. Wasi anatembea. Buti. Diko uko Mauritius. Nilikuwa
manzi.
Mzee.
Kwaza tulikuwa tumelost na bike your time. Na kwa tulikuwa. I said.
Kwa mkutangu eno.
Kwa hivyo. Ha so no, tulikuwa tumeenda kusetting wello, but so maybe tulikuwa tumeenda kupiga malap. Tulikuwa saa kwa road tukaenda tukachukua bikes na msao, so tuko na tuna roll, tulikuwa not actually tulikuwa tuko mahi, tulienda another island. That was the second show. So as tuna ride two bike, tunasikia tu hey Mr. Angela.
Wait,
what? Yo. Do you know how to buy food? Wale ifo na. Daka tuseti. There was so much love in your place than atani miipataka Kenya.
Kenya.
Ungeji container
huku. Ungeji
container huku.
Walai. It's so crazy. Nani kuenda tu kujewoki. Imagine jewoki na kufanya hizi vitu zote ukadishi. Yani ulikuwa manchis bro. Ukadishi.
9,000 miles away.
Crazy. Mwese masuri yaku J-Walk nika feel kuna a specific naeza. But there's a specific song niki washa. Unawashanga?
Nini? I belong to Jesus.
Ilangoma yake na Denzel Kong, it feels so nice. Nakambe niki seti, niki yake ongoma, I normally feel like it's a dedication. Shout out to Fari. And every rasta who exists.
That's Kianga.
Hey, Mimi, Fali.
Oh, no.
Shout out to her.
You, ma'am. Yeah. Bitch, this song goes out
for you because I feel so nice. Like, but at this point, your song required a specification. Wasa wanawashanga jia stuff ya nikiendo kushago mi uwasha uyu uwasha udito o mi uwasha mi uwasha kuni
my favorite Butros line my favorite Butros line Moses aliwasha kibush ali choma kibush na bado akakata maji
that was that bani kibush na bado alikatia maji
this was crazy man
so kwanza ni kwanza story
mbona
mbona bitch my dear mbona bitch my dear
you kwanza hata tumeruka story fulani kwa hebu niambie story lanze like this ilendaje
the way you narrate it it's like you lived it
bro
no it was true
it's not a joke
it was true did like you live your it? your time ukimalizanga high school unajua kuna kale ka ile time unapata independence na
kale ka period before you get
so liko na kabet sita for you
liko tu mshere cobra bro
so yeah liko so your time liko
pabaya
so na kumbeo date liko gani tulitoka dunda
Buklawich
No mention.
Stop it.
So mimi ndo nikaanza kupewa mwisho. Ndenga la akwa ndenga. Alikuwa tu kitu tu.
Alikuwa vikienyo.
Sasa. Wala niko nikoshua len dem fires wallahi.
But
unaleta skumdishi. Wallahi skumdishi wallahi bro.
Ah damn it.
Yeah, but sasa kuna vitu mom nilikuwa tu na fridge nyingine mzae mabel alikuwa amenipatia. Njimu zilikazele za giko shio tenge. Wale alitoka crazy. Wale jina ungayos dini le mkaga subuhi nikapata fridge ndio kwa makeup nje. Alafu viatu akatoa zote. Sijui ana viatu alitoa gaji
kwa sababu. Sikumshika.
No, sikumshika. Unachiki viatu zote. Hiyo story yote ya story lens like this. Nilifikiria kwa sababu I didn't know vile alibeba hizo vitu zote na mkono. So sijui vile alizibeba. But actually zilienda tu. Fridge ilikuwa kwa mlango. So niko sure.
Wale ilitoka kwa fridge.
No fridge liko kwa mlango wange talk to the fridge wale take kutoka na but alishinda kutoka na.
Sina
maana kwa fridge na kugouti
kwa maana kwa mtu. That she did.
For you.
Only me zimno.
Man say nimetenda bro. Nimetenda. Sasa ilikuwa the second last time. The last time tulikuwa place plane to Masimba. Wa?
Na jewe base
tutende hiyo place.
Likuwa Denmark.
Kaitwa Tomasa Isputi.
Tunakupu.
Ndio maana sikizi bro kini ah wizi nipata busy.
Na kutoa ngoma ya pili.
Nilitoa sino inakoga ile omoka.
Oh damn. Okay.
Mfanya na wakadinali.
Simfanya na wakadinali.
Eh si bila nitongeza na benki ngio bukla. Nikangeza na
benki. Tunajua pia wakadinali ni international. Hamwezi fanya nini na?
But unaweza fanya collab na Musoni.
Mimi naibanga.
Jumetoa mangoma mob na
sisi. Tunaibanga.
Eh, akona IP na draw.
Hebu tupate tusikie.
Yeah. Are you just listening part?
Let's go Musoni.
Kitchen birthday yako.
Cap.
Guy 25. Ni bezeka.
Mimi naenda kufika 20.
If you insist
on compassion, bro.
We're not counting.
Yeah.
But if you were asked, I mean, in Kenyan at SEO,
yeah.
Tumakutambua, yes. So much, Buti.
Thank you.
Damn. Ibu don't ask me, Dr. Ring Ding.
Now,
that's the technology enough. When it's our.
Yeah.
I mean, who's an artist? Cut the cameras.
Cheki buliza.
Buti cheki. So lesema
msa ndio.
Kuna mchanganya
mchanganya.
Yeah. Album ya kuna kuna release when? Album. International artist.
Ngoja.
Album na release when?
Siunza swali yako, shoot your shot.
Album just you for Jenny, first week of April.
First week of April.
I'm going to have it for you. A lot of internal...
Yeah,
we're
not ready. You done cooked.
We're not ready.
Kama kuna msani mwenye mnajua kuna features mob kitu. Mungu na kwamba kupata tao kumi.
Ni wewe.
Ni mangapi ngapi suit show?
Kwanza umesema hivyo.
Kama what can you expect?
Kwanza umesema hivyo.
Mangapi ngapi hivi?
24. Guys, guys, give me a minute.
Give
me a minute I cook. Tuko 10k subs.
Walai.
Tumefika 10k subs.
Tuko 10k followers on Instagram. Then he said, atatupatia thawa kumi kama kuna artist ame surpass.
So we said, what's
the guess?
Mkiget
number ya. Nini? Mkiget number
ya. Features.
Siyate mkiget vinini ya. Subscribe
us.
Ma, na
okay. No, I'm not gonna go past 20. Stay kwenda past 20 kwa sababu niko na more than zinza pita, lakini stay kwenda past 20 because isn't too much. I don't know, stay kwenda past 20 zinza pata card deluxe, but deluxe, the ones that I have, it's enough. Nime cover, I think every continent in is a cover, so I think I'm good. Apart from Asia, sidani kuna continents jakava.
So Latina ni nini, wow. Mexican?
Not just si semi features awala asati umjui.
Oh.
Ati ili atijuna pata msaito kwa sijui nani. Ati sijui yako na naungila.
Aita Muthoni.
Naungila wasi big boys.
Muthoni ki boy.
Yeah.
Unanipatia soma sasa on that note. And adlibs.
Oh.
I don't know what you're talking about. First April.
Ndo nataka end of March nataka kufanya the first listening party. Invite a couple of guys waka mwesikize. Then after that I'll just have to release it because nimeshatoa two songs already. Intro na next. And then I wanna release the next one. Is gonna be on the 1st of March featuring Quiz. And then the last one is gonna be featuring Major, and then I'll give you the album.
And
that's it.
I mean, the intro and next is enough.
Yeah.
And that's the last, not the last, the second last.
You're going to hear from Jack Zaza. You're listening.
Yeah, she's going to come.
Do you like buddies? Do you like buddies?
Buddies, what?
You're painting.
Buddies. And I'm talking now daily.
See, buddies are kunini.
Buddy was those.
Ah, my buddies are kujina ngori. Natitu mimi na hulani. Excuse me, ni nyangori enough.
Wala.
Kwa na unapita negations ama.
Anaoga na maminions huku wengi. Excuse me, leona kupanga niko ngelesha madem kwa road yao.
Kuna kitu mwenye flani
na
kupiga picha. Marewo. Marewo.
Muziki kwa Strap Life.
Strap Life.
Oh. Napo check.
But no. Yeah, iko tu sawa tu neti stakani kuweka vitu zangu public
iba. Yeah, 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 yeah. Tafutia ma bitches.
Yangu ni Strap Life.
Period. I like that for you.
Touch my
zitu. Teneni up chata.
At least,
but mimi kuna swali. Unaweza kula jaba na hizo meno zako?
Mimi ni Meru. Mbaya.
For real? Oh, munene.
Yeah, but I don't know. It's kwa gifano jaba.
Ah.
Yeah.
Sick protect meno.
I don't think so.
I'm interested.
Exactly. Go.
Hezi enda home.
Ooh. Bye, guys.
And you'll go up a studio.
I was about to ask Buti to give us like a movie recommendation, a series.
But this you do.
Yeah, or an album or a
music. Is the movie that's more than 5?
Yeah, go, shoot.
So, guys, when you want to watch a movie,
let's go.
Okay, need to a parody. Aya, everything all at once. Everything all at once. Lovecraft Country.
Yeah.
Yes, they check
it. You've watched it?
Yeah, and fucking. May watch.
I don't believe
you. That's so simple. I am. No, Sandman.
Sandman in Roma.
Mbogi yangu yote. And then you watch movie flani in 1950. Maybe you might not like it, but it was Beyond Mombasa. Utana Mombasa bila dilikuwa na kaizo times in 1950s. Likoni vila walikuwa na voka. What? It's so nice. I did the racist motherfuckers to go shana shower.
You love the
white
motherfuckers.
I do. So yeah.
Drink every time you say motherfuckers. Hey, get drunk.
Normal.
Give me a series.
Yeah.
And then series. one even album music. Or music.
Your love life.
My love life.
No.
My love life. Is a series of adventures. Give me a series that
can say my love life.
No. Your love life is a series in itself.
Armageddon.
I don't like that.
Give
me a series recommendation that I can watch.
What crime can I give you?
You can be my crime.
They're not the most handsome guys. That's why she likes me on the burgundy, bro.
Okay.
So, you're 007. I think you'd like that.
Uh-huh.
Because of that person. Uh-huh. And then the other one, onion knives out, onion glass. Onion.
To plug music.
My favorite say I'm skizen 2024 Playboy Carti. Ingo me ampia Zlatan na Ashake. Yeah, so that's my guy.
That's my bestie.
And Kanye. I miss my Kanye.
Kanye!
Yes, sir. Kanye, bro. That's my bro. That's my jam. Because I don't know if I'm place. I'm going to full blast up on my chin and jam.
Thank you so much for coming, man. Thank you for honoring our competition, bro.
Tulikuwa vijana barubaru hapo amenaisi nawe mbaya.
I've met them like I think 3 times or 4 times, and the times we've talked now, best energy I've ever met.
One of the coolest motherfuckers. They also love you.
I like these guys.
Una bamba.
Thank you guys.
I mean, I was a bit paranoid to meet you,
but imeisha kwa
kufisha
umeiva. Damn.
Tupige picha.